This girl, she's on fire. She's on fire. She's on fire.
That's
hip-hop. The POA.
Ashani pendanga, akani pa my friends bila ya ada. Ashani zoesha, unipa penzi lake bila kara. Chapo yuko haya. Penzi lake bila karaha. Makara jisa.